mawa pole lau kumwe papo mina sosa angigu papo kizo fikeli ni swaya sem fisu ko akwinya lau makama enna shogo
enna shogo
sau hamba. Temple is a corner.